And I want to read to you from verse 31 to 38.
Na tasoma kutoka kifungu cha 31 hadi 38.
Jesus says, "Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat." Luke chapter 22, verse 31. "Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brethren." But Peter replied, "Lord, I am ready to go with you to prison and to death." Luke 22:31.
Luka mtakatifu, mlango wa 22, kifungu cha 31. Akasema Yesu, "Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako." Akamwambia, "Bwana, nipo pamoja nawe. Mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni."
Verse 34, Jesus answered, "I tell you, Peter, before the cock crows today, you will deny three times that you know me."
Yesu akamjibu katika kifungu cha 34 akasema, "Nakwambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara tatu ya kuwa hunijui."
Then Jesus asked them, "When I sent you without purse or bag or sandals, did you lack anything?"
Akawauliza Yesu, "Je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu? Mlipungukiwa na kitu?"
And they answered, "Nothing." He said to them, "But now, if you have a purse, take it, and also a bag. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one."
Wakasema, "La." Yesu akawaambia, "Lakini sasa mwenye mfuko na auchukue, na mkoba vivyo hivyo. Naye asiye na upanga na auze joho yake akanunue."
It is written, "And he was numbered with the transgressors. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment."
Kwa kuwa nawaambia, hayo yaliandikwa hayana budi kutimizwa kwangu, ya kuwa alihesabiwa pamoja na wahalifu, kwa sababu yanipasayo yanao mwisho wake.
The disciples said, "See, Lord, here are two swords." "That is enough," Jesus replied.
Wakamweleza, "Bwana, tazama, hapa pana panga mbili." Akawaambia, "Basi, imetosha."
I want to speak to you this afternoon about facing change in your life.
Ningependa kuongea nanyi adhuri ya leo kuhusu kukumbana na mabadiliko katika maisha yenu.
Facing change in your life.
Kukumbana na mabadiliko katika maisha yenu.
Did you know that God uses change in our life?
Je, mnajua kwamba Mungu hutumia mabadiliko katika maisha yetu?
He doesn't ever let us just stay doing the same thing all the time.
Hatuachili tudumu tu tukitenda yale mambo ambayo tumezoea kuyatenda kila wakati.
Now we don't like change.
Kwa kawaida sisi hatupendi mabadiliko.
When a change comes in our life, we get upset.
Wakati mabadiliko yanakuja katika maisha yetu, sisi hukasirika.
If you lose a job, you get upset.
Ukipoteza kazi unakasirika.
If some big event takes place in your life, you don't like it.
Kama tukio kubwa likitendeka katika maisha yako, wewe haufurahii.
We like just to be doing the same old thing all the time, again and again.
Sisi hupenda kufanya yale mambo ambayo tumezoea kila mara kila mara.
Some churches don't like change.
Makanisa mengine hayapendi mabadiliko.
Sometimes in a church you get used to doing things in a certain way, and then if any time somebody does something in a different way, you don't like it.
Pengine katika kanisa fulani wamezoea kufanya mambo katika njia na mpango fulani, na kutokeza mabadiliko watu hawafurahii.
Now in this story that I've just read to you, the disciples are facing the biggest change that there's ever going to be in their life.
Katika hadithi hii ambayo nimewasomea, hawa wanafunzi wa Yesu wanakumbana na mabadiliko makubwa sana ambayo hawajawahi kutokea katika maisha yao.
They have been disciples of Jesus for 3 years.
Wamekuwa wanafunzi wa Yesu kwa miaka mitatu.
And for 3 years they've been doing fairly similar things.
Na kwa miaka mitatu wametenda mambo ambayo ni ya kawaida yanafanana.
They've been traveling around with Jesus.
Wamekuwa wakisafiri hapa na pale na Yesu.
Listening to him preach.
Wamekuwa wakimsikiliza akihubiri.
They've been hearing him pray for people.
Wamekuwa wakimsikiliza akiombea watu.
They have seen his miracles.
Wameona miujiza yake.
And they've been doing that for 3 years.
Na wamekuwa wakifanya hivyo kwa miaka mitatu.
I don't know how long they thought that that was going to go on.
Na sijui walifikiria hayo yataendelea kwa muda gani.
Maybe they thought it would go on forever.
Pengine walifikiria wataendelea katika ile hali milele.
Maybe they thought that was what they would be doing for the rest of their life.
Pengine walifikiria hayo ndio yale watakayofanya kwa muda uliosalia katika maisha yao.
Following Jesus around, preaching, doing miracles.
Wakimfuata Yesu hapa na pale, wakihubiri, wakitenda miujiza.
Maybe those disciples thought that it was just going to go on that way for a long time.
Pengine wale wanafunzi walifikiria kwamba itaendelea katika ile hali kwa muda mrefu.
They don't know it.
They do not realize it. Hawakutambua.
But at this time when Jesus is speaking,
kwamba wakati huu ambapo Yesu anaongea,
their entire life is going to be changed.
Maisha yote yatabadilika.
In 24 hours after this time, their entire life is going to be different.
Katika muda wa masaa 24, hali yote ya maisha itabadilika.
Jesus is going to die. They don't know it, but Jesus is going to die.
Yesu atakufa na hawajui, lakini Yesu atakufa.
They're going to lose his physical presence.
Watapoteza uwepo wake wa kimwili.
He's not going to be with them in his body anymore.
Hatakuwa pamoja nao katika hali yake ya mwili tena.
He will be with them in the Holy Spirit, but he won't actually be there in the body.
Atakuwa nao katika Roho Mtakatifu, lakini hatakuwa nao katika hali ya mwili.
They will not anymore be traveling around Israel with Jesus just there.
Hawatakuwa tena wakisafiri hapa na pale katika Israeli na Yesu akiwa pamoja
nao. Change is going to take place in their life.
Mabadiliko makuu yatatokea katika maisha yao.
And they don't know it, but they're even going to go to other countries.
Na wakati huu hawajui, lakini watasafiri kuelekea katika nchi zingine.
Jesus is going to say, I'm sending to you to make disciples of all nations. He's going to send them to other countries.
Yesu atawaeleza kwamba na watuma eni nyinyi mwendeni mkawafanye wanafunzi kwa mataifa yote.
Everything is going to change.
Kila kitu kitabadilika.
I don't know whether you noticed it, but the way in which they get their money is going to change.
Na sijui kama mmetambua, lakini hata ile njia wanaotumia kupokea pesa zao itabadilika.
He said, when I sent you out without a purse or bag or sandals, did you lack anything?
Aliwauliza, wakati nilipowatuma bila mfuko, bila viatu, bila joho, je, mlikosa chochote?
And they say, no.
Wakasema, la.
But he says to them, now, if you have a purse, take it. And if you have a bag, take it. If you don't have a sword, go and get one.
Akawaambia, lakini sasa, mwenye mfuko na achukue, na mwenye mkoba vivyo hivyo, naye asiye na upanga, na auze joho yake, akanunue.
Even the way in which they get their money is going to change.
Hata ile njia wanaotumia kupata pesa zao itabadilika.
Before, they were going to Israel.
Kabla ya hapo walikuwa wakienda Israeli.
And they wouldn't need a purse.
Hawakuhitaji mfuko.
They wouldn't need a spare shirt. People would provide for them.
Hawakuhitaji joho lingine. Watu walikuwa wanawapatia.
They could just trust Israel to support them.
Walikuwa wanamtumainia tu Israeli aweze kuwatimizia mahitaji yao.
But soon they're going to go to other countries.
Lakini hivi karibuni watasafiri kuelekea mataifa mengine.
And they won't be able to expect support from other countries in the way in which they should expect support from Israel.
na hawataweza kutarajia kutimizwa mahitaji yao kutoka mataifa mengine vile wamekuwa wanatimizwa mahitaji yao na
Israeli. So Jesus says, before you didn't need a purse to carry any money, but now you will need it.
Kwa hivyo Yesu anawaambia hapo awali hamkuhitaji mfuko wa kubeba pesa, lakini hivi sasa mnahitaji mfuko wa kubeba pesa.
Before you didn't need a sword because you were just in Israel, but now you will need a sword to protect yourself because you're going somewhere else now.
Anawaambia hapo awali haukuhitaji upanga kwa sababu ulikuwa katika Israeli, lakini sasa utahitajika kununua upanga kwa maana utaenda katika taifa lingine.
Everything in their life is going to change.
Kila kitu katika maisha yao kitabadilika.
Their work,
kazi yao,
their money,
pesa zao,
their traveling with Jesus,
kutembea kwao na Yesu,
it's all going to change.
Kila kitu kitabadilika.
And they've only got a few hours before the change takes place.
Na wana masaa machache tu kabla mabadiliko kutokea.
Now, as I was saying, we don't like it when we get changes.
Vile nilivyosema hatufurahi ama hatupendi tunapopata mabadiliko.
If God is changing something in your life, you can know it's because he wants to carry you a step forward.
Lakini kama Mungu anabadilisha kitu fulani katika maisha yako, unaweza kujua kwamba anataka kukuelekeza hatua nyingine zaidi mbele.
And Jesus said to his disciples, he said, it is to your advantage that I go away.
Na Yesu akawaambia ni vyema kwenu mimi niondoke na niende.
Because actually when I go away and I leave you, then I'll send the Holy Spirit.
Akasema nikiondoka niende niwaache, basi nitamtuma Roho Mtakatifu.
So the change is not going backward, the change is going forward.
Kwa hivyo mabadiliko hayakurejeshi nyuma, mabadiliko yanakupeleka mbele.
When I leave you, you won't get less, you will get more.
Akasema kwamba ninapoacha hamtapungukiwa, mtazidiwa.
And that's the way it is. When God changes your life and he suddenly does something very different in your life, it's because he's going to bless you more than in days gone by.
Ndio vile ilivyo. Wakati Mungu anapofanya kitu cha ghafla katika maisha yako na anakubadilisha, ni sababu atakubariki zaidi.
He's not taking you backward, he's taking you forward.
Hakurejeshi nyuma, anakupeleka mbele.
God never takes you backward.
Mungu hakurejeshi nyuma.
He never takes you backward. He only ever takes you forward.
Mungu hawezi kurejesha nyuma, anakupeleka mbele.
No matter what is happening to you, God is taking you forward.
Haijalishi kunatendeka nini katika maisha yako, Mungu anakupeleka mbele.
If you've lost a job, you're not going backward, you're going forward.
Ikiwa umepoteza kazi, haimaanishi kwamba unarejea nyuma.
You may say, well, I had a job, then I lost it, I'm going backwards.
Unaweza sema, nilikuwa na kazi, nikaipoteza, sasa mimi narejea nyuma.
Will you believe me? Sister Phoebe, will you believe me? When you lose a job, you're not going backwards, you're going forwards.
Dada Phoebe, tafadhali niamini.
I hope it's not a prophecy.
Urejei nyuma, unaelekea mbele.
No matter what God does to you, you're going forward.
Sasa Mungu hakurejeshi nyuma, anakupeleka mbele.
And they didn't like this. They found it hard to believe.
Na hawakupenda hivyo, walikuwa ni vigumu kuamini.
Jesus said to them, let not your hearts be troubled. Let not your hearts be troubled.
Akawaambia kwamba mioyo yenu isifadhaike.
You believe in God, believe in me.
Mnamwamini Mungu pia mniamini.
I'm going to bless you. I'm carrying you forward.
Nitawabariki na wapeleka mbele.
I'm going to give you the Holy Spirit.
Nitawapatia Roho Mtakatifu.
These changes in your life, they're not backwards, they're forward.
Na haya mabadiliko katika maisha yenu sio ya kurejesha nyuma, ni ya kuwapeleka mbele.
So that's where they are at this particular position in their life.
Kwa hivyo hapo ndio mahali walipo katika hali hii katika maisha yao.
Now I want you to notice three things.
Ningependa muweze kugundua vitu vitatu
that happen when this kind of change comes in your life.
Mgundue mambo matatu ambayo yanatendeka wakati mabadiliko haya yanakuja katika maisha yako.
Three things to notice from this chapter.
Vitu vitatu ambavyo utagundua kutoka katika mlango huu.
Number one, when you're in this kind of situation, it is a time when the devil tests you.
Kitu cha kwanza, unapokuwa katika hali hii ya mabadiliko ndio wakati ule shetani anapokujaribu.
Jesus comes to his disciples and he says, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat.
Yesu akaja kwa Petro akamwambia Simoni Simoni shetani ametaka awapate kuwapepeta kama vile ngano.
Yes, I'm just looking at it in Swahili. And you'll notice that the you is not singular, the you is plural. Satan has desire to sift all of you.
Na ugundue kwamba hiyo akimwambia kwamba Simoni Simoni shetani ametaka kuwapepeta sio mtu mmoja bali nyinyi nyote.
It's not just Simon, it's all of the disciples. Satan is desire to test all of you.
Anasema sio Simoni peke yake bali wanafunzi wote shetani ametaka kuwapepeta nyinyi nyote.
You're all going to go through this difficult time.
Nyinyi nyote mtapitia wakati huu mgumu.
And I'm going to go to the cross tomorrow morning, Jesus says. Tomorrow I'll be hanging upon the cross.
Na nasema kwamba mimi kesho asubuhi nitaenda kwa msalaba, nitakuwa ninginia kwenye msalaba kesho asubuhi.
And for two or three days you will not know what is happening.
Na kwa siku mbili au tatu hamtajua kile kinachotendeka.
And then I'll be raised from the dead, but you don't know about that yet.
Alafu mtafufuliwa kutoka katika wafu lakini hayo nyinyi bado hamjajua.
These great changes are taking place in your life and Satan desires to attack you.
Haya mabadiliko makuu yanatendeka katika maisha yenu na shetani ameomba ili aweze kuwapepeta.
And that's the first thing you need to know. A time of change is a time of danger.
Kitu cha kwanza mgundue kwamba wakati ule kuna mabadiliko ni wakati wa hatari.
It's a time when the devil will use the changes in your life to make you become afraid.
Ndio wakati ule shetani atatumia hali fulani katika maisha kukufanya uwe na wasiwasi na uoga.
When you lose a job, you are tempted to be afraid.
Wakati unapopoteza kazi unakuwa na ile hali ya kuwa na uoga.
When something happens in your family, you are tempted to be afraid or maybe do something which is foolish.
Wakati kitu kinatendeka katika jamii yako, unakuwa na uoga ama unaingiwa na hali ya kufanya kitu cha upuzi, kitu cha upumbavu.
So a time of change is a time when you need to be very close to God.
Kwa hivyo wakati wa mabadiliko ni wakati ambapo unapaswa kuwa karibu sana kwa Mungu.
If you're close to the Lord, it'll bless you.
Ukiwa karibu kwa Mungu utabarikiwa.
A time of change, it should make you pray more than you've ever prayed before.
Wakati ule mabadiliko inakupasa uombe zaidi kuliko vile umewahi omba hapo awali.
It should make you seek God's will. Things are changing in your life, so seek God's will more than you've done before.
Inakupasa wakati huo utumie kwa kutafuta mapenzi ya Bwana, kwa maana kuna mabadiliko katika maisha yako, tumia wakati huo kutafuta mapenzi ya Bwana katika maisha yako.
And when Jesus is speaking to these disciples, in the next 24 hours, all sorts of things are going to be happening.
Na wakati tunaongea na hawa wanafunzi wake, katika muda wa masaa 24, mambo tofauti yatakuwa yanatendeka katika maisha yao.
There's going to be all these trials, 5 of these trials.
Kutakuwa na mabadiliko ama kutakuwa na majaribio matano katika maisha yao.
The crowds are going to be saying, crucify him, crucify him.
Kutakuwa na majaribio ya watu kusema msulubisheni msulubisheni.
All of the disciples are going to run away for fear.
Wanafunzi wote watamtoroka kwa sababu ya uoga.
Judas is going to commit suicide.
Yuda atajiua atajinyonga.
And Jesus will be put upon the cross.
Na Yesu ataangikwa pale msalabani.
Peter, you're going through a dangerous time.
Na Petro naye pia anapitia wakati wa hatari.
Satan desires to attack you.
Shetani ameomba ruhusa aweze kukupepeta, kukushambulia.
Watch and pray lest you enter into temptation.
Tazama katika maombi usiingie katika majaribio.
God brings these times of change in your life, but they're dangerous times.
Mungu ulete hizi hali za mabadiliko katika maisha yako lakini ni wakati wa hatari.
And there are times when you specially need to seek God's will and seek his plan for your life.
Na ni wakati unakupasa utafute mapenzi ya Bwana na mpango wake juu ya maisha yako.
Don't make any mistakes.
Usifanye makosa.
Don't marry the wrong person.
Usimwoe mtu asiyefaa.
Don't leave your job and try and start a business until you know that it's God's will.
Usiwache kazi yako na ingie katika biashara mpaka ujue kwamba ni mapenzi ya Mungu.
Don't make a mistake, don't backslide.
Usifanye makosa, usirejee nyuma.
Don't get into wrong friendships.
Usiingie katika urafiki usiofaa.
Don't deny the Lord.
Usimkatae Bwana.
Don't run away because you're afraid.
Usitoroke kwa sababu una woga.
Satan desires to test you and find out some weakness in your life.
Shetani anataka kukupepeta na kupata udhaifu fulani katika maisha yako.
Watch and pray lest you enter into temptation, lest you fall into the power of temptation.
Tazama na uombe usianguke katika majaribu, usiingie katika nguvu za majaribu.
Times of change comes into your life. There are times when God wants to carry you forward.
Wakati wa mabadiliko unapokuja katika maisha yako ni wakati ule Mungu anataka kukupeleka mbele.
But there are dangerous times.
Lakini ni wakati wa hatari.
And there are times when you could make a mistake.
Ni wakati ambapo unaweza kufanya makosa.
So be careful.
Kwa hivyo uwe mwangalifu.
Watch and pray.
Uangalie na uombe.
Don't do anything too quickly.
Usifanye kitu chochote kwa haraka.
Seek God's will.
Tafuta mapenzi ya Bwana.
Don't take any big step in your life without seeking God first.
Usichukue hatua kubwa katika maisha yako bila kutafuta mapenzi ya Bwana juu ya maisha yako.
Time of change is a time when you need to be specially watchful.
Wakati wa mabadiliko ndio wakati unaopasa kuwa mwangalifu sana.
But then secondly,
alafu kitu cha pili,
a time of change is a bit dangerous.
Wakati wa mabadiliko ni wakati wa hatari.
But you can also know that it's a time when you will have Jesus' protection.
Lakini ndio ule wakati ambapo Yesu atakuwa anakulinda.
Satan has desired to sift you, but I have prayed for you.
Shetani ametaka kukupepeta, lakini nimekuombea.
That your faith does not fail.
Ili imani yako isipunguke.
So Satan is trying to drag you down, but Jesus is trying to lift you up.
Kwa hivyo shetani anajaribu kukushusha chini, lakini Yesu anakuinua juu.
Satan, in that time, Satan tries to knock you into something you ought not to do, but Jesus, at the right hand of the Father, he prays for you.
Shetani wakati ule ambapo ulikuwa mdhaifu alijaribu kukuingiza katika kitu ambacho haikupasa ufanye, lakini Mungu ambaye Yesu ambaye yuko katika mkono wa kuume wa Mungu amekutia nguvu.
Now, I want you to notice exactly what Jesus prays for.
Ningependa muone ni haswa nini Yesu anaombea.
He says, Simon, I have prayed for you that your faith will not fail.
Akaambia kwamba Simoni nimekuombea ili imani yako isipunguke.
Now, he doesn't say, Simon, I've prayed for you that you won't deny me. He doesn't say that.
Hakusema kwamba Simoni nimekuombea ili usinikatae.
He doesn't say, Simon, I've prayed for you that you won't be tempted. He doesn't say that.
Hakusema kwamba Simoni nimekuombea ili usijaribiwe. Hakusema hivyo.
You might want to say, well, Lord Jesus, I want you to pray for me that the devil won't attack me.
Unajua unataka kusema kwamba Bwana Yesu ningependa uniombee ili shetani asinishambulie.
Well, I don't think Jesus is going to do that.
Lakini sifikirie Yesu atafanya hivyo.
Sometimes when the devil goes to the Lord and says, Lord, do I have permission to attack this servant of yours? The Lord says, yes, I'll give you permission.
Wakati mwingine Yesu shetani akienda kwa Mungu akimwambia, naomba ruhusa nimshambulie huyu mtumishi wako. Yesu Mungu anamwambia sawa, enda mbele.
Jesus doesn't say, I'm praying for you that you won't be attacked. He's not saying that.
Kwa hivyo Yesu hakusema kwamba na kuombea ili usishambuliwe.
He's not saying, I'm praying for you that you won't fall. And Peter did fall, as we know.
Hakumwambia kwamba na kuombea ili usianguke. Tunajua kwamba Petero kweli alianguka.
What Jesus says is, I'm praying for you that no matter what you do and no matter what happens, your faith will not fail.
Yesu alimwambia Petro na kuombea kwamba lolote utakalopitia, lolote utakalolifanya, imani yako isiondoke, imani yako isipunguke.
He prays,
anaomba
that you will go on believing.
Anaomba kwamba utaendelea katika hali ya kuamini.
He prays that no matter what happens to you, you will continue to believe.
Anaomba kwamba lolote litakatokea kwako utaendelea katika hali ya kuamini.
That's the great secret of the Christian life.
Unajua kuna siri kubwa katika maisha yako ya Kikristo.
The great secret of the Christian life is no matter what happens to you, you go on believing God.
Siri kubwa katika hali yako ya Kikristo ni kwamba haijalishi kutatendeka nini katika maisha yako, endelea kumwamini Mungu.
When you're in trouble, believe God.
Wakati uko katika matatizo,
when you make a mistake, believe God.
Wakati utakapofanya makosa,
muamini Mungu. You see, you might make a mistake.
Unajua unaweza kufanya makosa.
Peter made a mistake. He cursed and he denied and he said, I tell you, I've never heard of this Jesus. He made a bad mistake.
Petro alifanya makosa, akalaani, akakataa, akasema mimi huyu mjamaa simjui.
He fell badly.
Alianguka vibaya.
He cursed and he swore and he says I don't know this Jesus.
Alilaani na akakataa, akasema huyu jamaa mimi simjui.
But you know, even though he fell so badly,
lakini unajua ingawaje alianguka vibaya,
he didn't just fall altogether.
Hakuanguka tu kabisa.